Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya.
Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya, aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya,
aleluya.